for a long time coming, man. Check it. Vuka boda, vuka boda, vuka boda, vuka. Vuka boda, vuka dada, vuka kaka, vuka. Vuka boda, vuka ndugu, vuka besti, vuka. Vuka boda, vuka boda, vuka boda, vuka. Vuka boda, vuka mama, vuka tata, vuka. Vuka boda, vuka gundi, nawe na oli, vuka. Nilivukanga boda, nilipokunduwa mini heathen. Heaven in a bamba, sasa nimekuwa brethren. Tangu ni amuwe mimi niki umbe kipia. Niko ngangari, niko kama goalkeeper. Unangoja nini bana, vuka kucha tisa. Kabla uwe kasisi, unafaku tisa. Wachana na mwili, uanze kushi kwa roho. Romans 8 verse 1. Hakuna condemnation, kuna redemption. Nataka pia ujifundishe kusoma Bible. Niyo njia zako zieze kukua Vuka boda, vuka boda, vuka boda, vuka. Vuka boda, vuka dada, vuka kaka, vuka. Vuka boda, vuka ndugu, vuka besti, vuka. Vuka boda, vuka boda, vuka boda, vuka. Vuka boda, vuka mama, vuka tata, vuka. Vuka boda, vuka gundi, nawe na oli, vuka.
MC yala nina clam through kwa iremix. Hakuna kulala niko macho kama weme. Nimechoka tu kucheki watu wakilos. Ndo mana sasa ninataka tu kuamulika. Naona kuna watu wengi wameka too far. Kujaichilia kama samaki kwa maji. Wavivu, walevi, wavuvi wote wanavua. Spirit inakonda huku mwele ikinona. Mbona maji chimbi ya kaburi mukiona. Utamu wa maisha huwa njia ya matanga. Bera mokerasi nawe vuka
Vuka boda, vuka boda, vuka boda, vuka. Vuka boda, vuka dada, vuka kaka, vuka. Vuka boda, vuka ndugu, vuka besti, vuka. Vuka boda, vuka boda, vuka boda, vuka. Vuka boda, vuka mama, vuka tata, vuka. Vuka boda, vuka gundi, nawe na oli, vuka.
Got it. Sweet 16, mujo puli do kuze. Jumbo da wetin kula bunda wala gachitone. The baby man, maso vikanu. Picha vese sato saka mafumu vikaru. Sepa bo samo veku mwenge. Wata mida nobu bufanga tiyenje. Hina friko walaba wana kanza. Choka kwa liku cigarettes, drugs mweko leza. Cash money, sepino ne siga. Five star treat waliku vaku mmalaysia. Mr. Politician, edubo ziyawa.
Vuka boda, vuka boda, vuka boda, vuka. Vuka boda, vuka dada, vuka kaka, vuka. Vuka boda, vuka ndugu, vuka besti, vuka. Vuka boda, vuka boda, vuka boda, vuka. Vuka boda, vuka mama, vuka tata, vuka. Vuka boda, vuka gundi, nawe na oli, vuka.
Why is it that we claim to be born again, yet we're not? From Ojalicious man now to Oja Christian. Nakowa hypocrisy, man, we have to live right. I'm local, I wanna hold your son, your 2K. Ah, I drop your old ways, pick up the new ways, bro. You can't walk in the same food that you are walking in. Ah, ya kulokola wa manyi. It's time to straight up. Book up water.